Daytona, representing.
Worth dying for, worth killing for, worth going to hell for.
Stana. Yeah, ati natoka Kakamega, ndo maana speak kama major. Mistari zangu zimeiva zote naleta kwa meza. Mindo lejeka obode, achana mafala wa sote. Kama ni pombe, bangi, shisha, jaba, mucha pa zote. Ndo maana kill easy beats, mistari na uza kwa streets. Na kaku na flani ni bambi, tapia na bura matendeka bangi. Bossi endangi vike, pata vajotu mama vibe. Na kai biti mekubamba, banda, tende matanga. Maheta nishawala lisha, sikizi mindo na watisha. Nipeni ule fala aweba, nipate kwiza, wezi kuheba. Ucheze gade marongai, ucheze gade marongai. Nikona kuleno kunyuma, kitu mekoka ni kama kichuma. Napendo na maordinari, mademo na nitaga darling. Magari nendesha kasita, hizo mahama tulecha odinga. Nikona kaflo, mistari na rusha diota. Mistari ni nazo ni kali na bado siji sitaki kujichoto.
Stana.
Yeah, mkali na wacha ngavani, na bado swendangi maswali. Nikona maniga Burundi, nikona maniga di Rwanda. Aga niggas in Tanzania, nikona maniga Bunyore. Nikona maniga Bunyore, Rwanda, Meru, hadi Sudan. I'm a live socket, I'm a live son. Oh, I like that, I don't like that. Kwa studio napiga matry, juu hiyo bita kunibamba. Basai nimekam, nikona mafasa, juu itaki tabamba. Mina kwaga ule mse, una kwaga ule msenge. Domana si zero na wewe, uko down na flaka mamwewe. Nina domi siwezi kopa, michanga siwezi kuchoka. Weza kuni masiti hoba, metoka Bungoma kanuja ndia chopa. Ushai kimbizwa na kanjo, ujai pile koko kando. Ushai panda mate mimiasu, metoko meshango mebaki na bando. Ushai toka na katenze, uche kutana na hatenze. Nikome sani ya desenze, spigo na shop watu siwa itenze.
Stana.
Washinda wejita mo VIP, but no even see no NTV. Kani vita basi mini MVP, juku na watu ni MV please. Pay my money on my BFF, not a dime on my stingy fan. Those are loser the wishy hair, but I'm on a mission la tuli shi. WWE we weed everyday la tuli shi. DJ stand on the illest mix, I know this shit some crazy beats. Nashinda on me doko BET, mindo star kwenye NTV. Hawa wengine mabinji pinga mzaa kila wiku ya TBT. Washinda wejita, say my name, but nava kuliko kena kena. Chafuwa kladi kichela gang, watu ni confused na Eminem. Say my name, you can call my name. All the paper ni kanda fat, minapata pesa, I'm money maker. Hawa ngini lezi ni mamani beggar. Jay Stana, mini investor, kama K. Jones, which I ambition. Na get pesa, mina get, but I don't even know how I got the pay. Mina shinda kila time, me volunteer. Angalo ni patenguna ni kabuita dia. But the dance city girls wanna be my lover. Olo michanu kipoka my lover. Uzanita kahuna. Wazanita kahuna, ligisondo zangu wazanita kahuna. Ushai, ujai.